habari mbaya. Kama madongo mina shusha mtainama, kama maringo ndo mnaleta mtaitana, na zitungo kama fimbo na chapanga, na kuja na mitutu vita ya mapanga. Mikono juu kama una fili hizi, tingisha kichwa kama umekubali hivi. Ruka ruka kauogopi kuangusha irizi, kitaa kwa kitaa goma la machizi.
Nafanya kama navofanya, njia yangu nyeupe sipitiza panya. Matusi misitaki kinona na kanya.
All day, every day, nanaonekana
nako ni tempo kama Shaolin, Wu-Tang Clan. We usi VL zote za kwangu claim. Sioni haja ya vita ni kujikata kata pain. Sioni chuki za nini tunazikata kata daily. Sioni mkiwa makini game la kwenda wabi hen. Hadi wewe unaimba zaza namna gani we. Msini skumye matimba mimi shata waza we. Magrupi ya hivo sina shako kahe. Hizo show waspigi mimi nenda ule. Mchongo kweli mchongo mimi leta tule. Siku pingi kama minona mimi ni ite shule. Na wafunze na wafunda funda sina msukule.
Hey ma, miso play kama Neymar. Mtoto swazi so obey and ka Raymond. Began, neza spend all day kwa kustain dan. Okay ma, miwase shay niko straight yan.
Nasifanya jele ushindani ya name Hitman. Ni flan na flani na wale wengi nye dash vichwan. Choko choko na fioko fioko na test man. Acha shombo na ropo ropo. Hauna cash man. Chende kijesho na pende tetes. Nangenga utatengo kwa stress. Siji frustrate, squeeze si check. Tangu na gujili juji njepes. Neza jiramba two face. Kujengo jiwez. Na mlenga kipinga cha match man. Neza kugeza kugezo kachezo kanezo. Kabezo alegezo na fresh man. Kwa pressure kwa mezo na pesa la fedo. Kakesho na wesha bila sense man. Stuka sanduko tabuko kwa pupo kwa ndumbo. Tadunda mimjesh. Vyomo kapunga njichungo sapunga manyunga kutunga so fresh. Tasaga marumbo topata mavumba. Tandato kiyumba ibu change. Utata na pumbo kizetata chunda tochapo kukumbwa na ikes.
Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay.